za izolo funa ubuyise kwaito ngomhlolo ungangitshela indaba zomjolo mina umngane wami vunoxolo uthenga imali nemoto ungamjaji ushaya nebhodo abaningi bathakela ngqondo kodwa iphanda imali kunakekela igogo akalala ebusuku uhlushwa thomo ukuthi kusasa mele athola omunye ijomo jomo 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 azomdidi ngqondo abaningi bathakela ngqondo kodwa iphanda imali kunakekela igogo akalala ebusuku uhlushwa thomo ukuthi kusasa mele athola omunye ijomo jomo 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 azomdidi ngqondo jomo 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 azomdidi ngqondo jomo 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 azomdidi ngqondo akalala ebusuku uhlushwa thomo ukuthi kusasa mele athola omunye ijomo jomo 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 azomdidi ngqondo jomo 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 azomdidi ngqondo jomo 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 azomdidi ngqondo akalala ebusuku uhlushwa thomo ukuthi kusasa mele athola omunye ijomo khona abafazi abaphila kabuhlungu bayeke isikolo baphane ngomzimba uthole impilo engcono bese wena uyajaji uzenze ngcono akuvele kotela bo jomo 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 obaba abathethe ingqondo khona abafazi abaphila kabuhlungu bayeke isikolo baphane ngomzimba uthole impilo engcono bese wena uyajaji uzenze ngcono akuvele kotela bo jomo 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 obaba abathethe ingqondo funa ulungise za izolo funa ubuyise kwaito ngomhlolo ungangitshela indaba zomjolo mina umngane wami vunoxolo uthanda imali nemoto ungamjaji ushaya nebhodo noxolo 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 sambike unoxolo ungane sho esitorisakhe sihlume asambe Jomo, Jomo, azomdidi ngqondo. Jomo, 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 azomdidi ngqondo. Jomo, 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 azomdidi ngqondo. Akalala ebusuku uhlushwa thomo ukuthi kusasa mele athola omunye ijomo. Jomo, 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 azomdidi ngqondo. Jomo, 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 azomdidi ngqondo. Jomo, 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 azomdidi ngqondo. Akalala ebusuku uhlushwa thomo ukuthi kusasa mele athola omunye ijomo.